mapenzi, mapenzi ya kiungwana. Nipe nikupe 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 baby, nipe nikupe dia. Nipe nikupe baby, nipe nikupe dia. Upeana raha sana, upeana raha sana.
Nipe nikupe, nipe nikupe, nipe nikupe, mimi nakupenda sana. Nipe nikupe, nipe nikupe, nipe nikupe, mimi nakupenda sana. Nipe nikupe, nipe nikupe, nipe. Baby,
vya bayana, nipeni kupe vya siri, vya siri na vya bayana. Nipeni kupe vya siri na vya bayana, nipeni kupe vya siri na vya bayana. Nipeni kupe baby, nipeni kupe biha, nipeni kupe baby, nipeni kupe biha.